Zabbuli ekikumi mwana mwebbiri. Nkaabira Mukama n'eddoboozi lyange, n'eddoboozi lyange neegayirira Mukama. Nfuka mu maaso ge ebinneemulugunyisizza, ndaga mu maaso ge ebinnakuwazizza. Omwoyo gwange bwe gwazirika mu nda yange, gwe wamanya ekkubo lyange. Mu kkubo lye ntambuliramu bankwekeddemu omutego. Mutunule ku mukono gwange ogwa ddyo, mulabe, kubanga tewali muntu ammanyi. Ekiddukiro kimbuze, tewali muntu ayagala emmeeme yange. Nakukoowoola ggwe, ayi Mukama, nayogera nti, gw'oli kiddukiro kyange, omugabo gwange mu nsi ey'abalamu. Owulire okukaaba kwange, kubanga njeezebwa nnyo. Omponye eri abo abanjigganya, kubanga bansinga amaanyi. Oggyeemu emmeeme yange mu kkomera, neebazanga erinnya lyo. Abatuukirivu balinneetooloola, kubanga olinkolera eby'ekisa ekingi.